Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 Ijwi rya Amerika. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga kuri internet kuri www.radioyacu.com no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Hano i Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mu kubanga bw'ibyuma hari Ari Santos na Nadia Taha. Turabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi, tubashimira kandi kwa mwahisemo kubana natwe muri uyu mwanya. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kiganiro muri Isanga uyu munsi turi mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Boneza, Paruwasi Kinunu ni muri Diyoseze ya Nyundo. Ikibazo cy'abana b'abakobwa baterwa inda si umwihariko w'aka karere, ariko turarebera hamwe uko abana bahuye n'icyo kibazo bafashwa gutegura ejo heza habo hazaza nyuma yo kunyura mu bizazane. Muduhere nomero zanyu nk'uko bisanzwe tuzi kubahamagara, muze mutange inama n'ibitekerezo kuri iki kiganiro kuri radio yanyu. Ibibazo rero by'abana b'abakobwa baterwa inda imburagihe bikomeje kuvugwa ahantu hose hatandukanye, si mu Rwanda gusa, si no mu Burundi gusa. Iyo abo bana bamaze guterwa inda akenshi bahura n'ibibazo bitandukanye, haba mu miryango bavukamo, haba no muri sosiyete muri rusange. Abatewe inda rero hari ababaga bari mu mashuri bakayacikiriza, ugasanga bari mu gihirahiro. Amahirwe ni uko hari abagira neza batabatererana, ahubwo babafata mu mugongo kugira ngo babashe gutegura ejo heza hazaza. Padiri Theophile Hakizimana ni umwe muri abo bakozwe ku mutima n'ikibazo cy'abanagavu baterwa inda bakiri bato. Amaze kubona ikibazo cy'umubare wiyongera w'abana baterwa inda mu karere ka Rutsiro aho aherereye ubu, yagize igitekerezo cyo kubafasha kuva mu bwigunge no gushakisha imibereho y'ejo hazaza. Padiri Theophile niwe mutumirwa wacu muri kiganiro. Mube hafi rero muganire nawe, musobanuze, mutange inama cyangwa se ibitekerezo mwumva byafasha. Nabatindiye rero reka tumwakire hano muri studio ya 7 y'Ijwi rya Amerika. Padiri Theophile Hakizimana, uraho neza, urakomeye, ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murabaho neza Eugenia, murakoze cyane, murakoze kuma uyu mwanya kugira ngo tuganire kuri ibi bibazo by'abana b'abakobwa babyara iwabo, tunarebera hamwe icyakorwa kugira ngo tureke ko byaranduka.
Yego yego, rwose nanjye ndabashimiye uyu mwanya muhaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Nk'uko rero nari mbivuze mu mwanya, abana b'abakobwa baterwa inda bahura n'ibibazo bikomeye, nkamwe mwaganiriye nabo murabizi. Sindi babaze kumena amabanga, nta n'umuntu ku giti cye turi buvuge cyangwa se turi butunga agatoki, ahubwo turarebera hamwe ibibazo muri rusange aba bana bahura nabyo cyangwa se bahuye nabyo, ku buryo kubimenya byafasha abantu bataragwa mu mutego cyangwa se batarahura nabyo kuba babigendera kure mu buryo bushobotse bwose. None Padiri Theophile, nagira ngo mu gutangira tubwire uko iki gitekerezo cyo gufasha aba bana batewe inda cyaje.
Murakoze. Nyuma yo kubona uko urubyiruko ruhagaze hano iwacu mu Rwanda, by'umwihariko aho ndi hano i Kinunu mu karere ka Rutsiro, ngapadiri ushinzwe urubyiruko muri Paruwasi nakunze kenshi kujya nkunda guhamagaza urubyiruko ngo ruzane kuri paruwasi tuganire kujyanye n'ubutumwa bwa Kiliziya, ariko nabona ubwitabire bugenda buba bukeya. Nyuma yaho nibwo naje kugenda numva abantu bambwira yuko byari abajene benshi cyane batakiva mu nzu iwabo bitewe n'icyumweru bafite kubera ibyababayeho, kuko benshi baba baragera ko bagiye baterwa inda zitateganyijwe yamara kubyara ikabatera ipfunwe bakaba bicaye mu rugo batwiseho n'ubwo badashaka kuvayo. Ubwo rero nyuma yo kubona ubwitabire bukeya bw'urubyiruko, nibwo nagize icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo abo bana bari mu rugo, abo bana bafite ipfunwe, umuntu yakora iki kugira ngo babashe gusohoka mu rugo. Natangiye nahamagara hano kuri paruwasi kandi itangazo mu kiliziya ku cyumweru nk'uko bisanzwe, bamagaza abana b'abakobwa babyariye iwabo kugira ngo baze kuri paruwasi tuganire. Birumvikana rero iyo paruwasi batanga itangazo imyumvire iracyari hasi kuri kiliziya, baba bazi ko buriya hari indi mfashanyo zikomeye cyane bagiye guhabwa. Byarabyumvise rero cyane bahita baza ari benshi cyane, ku buryo muri iyo minsi na bariya abana bagera muri 320 baje kuri paruwasi, baje bazi ko ari imfashanyo bagiye gufata, ariko ubundi kwari kugira ngo tuganirize hamwe turebe icyo twakora, turebe uko basohoka mu rugo, turebe ukuntu bakira ibyo tumwe. Dore ko abana bazaga kenshi basa nabi, bumva y'umwana mu Rwanda cyase mu muce iwacu umwana atewe inda aba ari igisibo ku muryango, akenshi rero usanga umuryango utabyakira, ahubwo rimwe na rimwe ushobora kumufata nabi bakamuheza, bakamubuza kujya aho abandi bari kuko baba bumva yarateye ipfunwe.
Yego, turaza gukomeza. Wari umaze kuvuga uti abana baje bazi ko bagiye gufashwa, baza ari benshi banabyihutiye rwose, ariko ndatekereza ko uburyo bafashijwe burenze ndubwo banatekerezaga. Noneho nagira ngo tubwire muri makeya uko mubafasha mu byiciro bitandukanye, hanyuma turaza gukomeza ikiganiro cyose tugenda yenda tureba uburyo uko bwihariye.
Nguko nabivuze bamaze kuza tumaze kubahuriza hamwe, twagiye tuganira twagiranye urugendo rurerure nza no gukora fitiye mu rurimi rw'Igifaransa bavugaho, noneho tuza gutekereza icyo twabakorera. Nyuma yo kumva ibitekerezo byabo benshi baganishaga ku kuba biteza gusubira mu mashuri, ariko bakagaragaza ikibazo cy'ubukene, ariko benshi nanone bahuriza ku kwiga umwuga, ku buryo ubu twese tubafasha kubigisha kwiga umwuga w'ubudozi, tukabafasha mu biganiro by'isanamitima, tukanabashakira n'abantu babafasha ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ibyo tubafashamo kugeza uyu munsi, ariko tukaba tunifuje ko twabafasha no mu bijyanye n'amategeko kugira ngo babashe kugira ubuvugizi, kuko abenshi usanga baratinda baragiye babihakana.
Yego, ubwo turaza kubigarukaho mu kanya. Ikiganiro muri isanga n'ikiganiro giha abakunzi b'Ijwi rya Amerika umwanya bakaganira, kandi nk'uko narimbe bahamagariye mu kanya dutangira, agira ngo tubakire bamwe batangiye kuduhamagara. Duri kumwe na Kwihangana Jean d'Amour, uranyumva?
Ndakumva.
Wiriwe neza, urahagana he? Yego, ufite ikibazo, igitekerezo, inama? Jambo ni ryawe.
Bo ni inama n'igitekerezo.
Yego.
Na familia nsanganye amatsiko nsanganye icyo wenda nshobora kuvuga.
Yego.
Yikure urubyiruko rw'iki gihe ntabwo byoroshye. Abana wenda bari guterwa inda rimwe na rimwe nabo ubwabo bishoye muri ibyo bikorwa bitari byiza, ariko nkasanga n'ubundi si ababyeyi tubifitemo uruhare nk'ababyeyi, kuko niba umubyeyi yemerewe umwana we total freedom nyine bwa burenganzira bwisanzuye, umwana ashobora kugenda agataha ijoro umubyeyi ntavuge, aho usanga noneho n'amategeko wenda rimwe namwe arengera cyane cyane abana, umwana mureke umwana akora ibyo ashaka. Ibyo byose rero bikaba n'ubundi ari ya mpamvu ishobora gutera zanda zitateguwe, ku buryo rimwe na rimwe hari ibyo twebwe nka leta cyangwa se leta ishyiraho kandi ngo wenda turengere ubuzima bw'abana, nayo ivuga iri kwitiranya, kuko niba ufashe umwana ukavuga ngo ajye yigenzura atahe iryo joro agende mike, usanga muri iyi minsi mu Rwanda abakobwa benshi bakora mu tubari ni abandi baba batagejeje mu myaka 19 20 kandi akenshi abo bana baba n'ubundi ari abana bakabaye bakirirwa iwabo. Iyo byose rero bikongera izanda n'ubundi bitateguwe. Nimba uyu munsi abana tubara ngo wenda kubera ko tuzi ngo ari ibintu nanone gahunda leta ivuga ngo wenda dufashe abana tubasubize mu buzima busanzwe, nyamara twakabaye ahubwo dushyiraho izindi ngamba tuvuga ese ni gute abana bo muri iki kigero cy'imyaka iyi n'iyi n'iyi dushobora kubafasha kugira ngo bagende ku murongo kugira ngo cya gihe nikigera cyazanda abana bazi neza ubumenyi. Ikindi n'ibindi ni imbuga nkoranyambaga z'iki gihe ziba ujyana kuri za Twitter, za Instagram, ugasanga ziri kwamamaza cyane ibintu by'ubusambanyi, ku buryo ibintu byose bigenda bigakurura abana kujya mu busambanyi, kujya nyine gutekereza kugira ngo barebe ngo ese ibyo bintu bikorwa gute. Natanga inama rero y'uko Leta yakora ku buryo zino mbuga nkoranyambaga bashyiraho management yazo kugira ngo ba rubyiruko b'abana batoya batazakudefinga cyane uko byakabaye bikwiye. Usanga nanone indirimbo z'iki gihe abahanzi bagenda bagakora indirimbo, umuhanzi wakoze indirimbo itarimo amashusho y'ubukozi asomye ibyo ntabwo ari indirimbo, ugasanga siri kiri guhombera muri ibyo bintu. Kandi ni bya bintu abana twakaba tuvuga ngo abana barebera kuri uriya kanaka, ariko niba umuhanzi kanaka agenda agasohora indirimbo ukumva byonyine byo ubwagira asobanura amazi bikorwa byamamaza ubusambanyi, ugasanga nabyo Leta nishyireho ingamba ivuga iti n'umuhanzi n'umuntu uwo ari we wese ushobora kuba intangarugero ku mwana ajye asohora ibintu bifatika kandi bigize. Leta nayo ishyireho ingamba zishobora gutuma aho kugira ngo dushishikare kuvuga ngo abanyeshuri abo bana ngo tuzabafasha ngo mugira ategura ese ni iyo Leta yashatse ibyo yakora kugira ngo abana nimwe batazaterwa inda. Ikindi ibihano bikarishwe ku bantu bakora ibyo bintu, niba abana bafatiwe muri icyo bintu bihano umuntu mukuru gusa, kuko n'abana b'iki gihe ntabwo boroshye. Umwana w'iki gihe usanga ku mbuga nkoranyambaga ari wa mwana w'imyaka 15-16 yandika ibintu kibaza uyu mwana afite imyaka ingahe ku buryo ashobora kwandika ibintu. Uwo mwana kandi none uzenge wenda nk'abakobwa abakobwa muri kamere ya muntu umugabo wese ashobora kureba umugore akamwifuza, ibyo ni ibisanzwe. Ariko noneho urubyiruko rw'iki gihe narwo ubu rwabusigaye rwikunda abagabo, ugasanga rero icyo nasaba Leta ni ishyireho ingamba ivuga uti umwana uzajya ufatirwa muri ibi bikorwa azajya hano, umuntu mukuru uzajya ufatirwa muri ibi hano muri ibi bintu tuzajya duhana. Ukwiye gufata abana nk'aho abana b'iki gihe ntabwo ari abana bo muri za 60, abana b'iki gihe nabo basigaye basitekereza mu buryo burenze bitewe na accessibility za interineti babona. Ibyo byose rero numva ari cyo gitekerezo nahumvaga nasanga kandi murakoze cyane.
Urakoze cyane Jean d'Amour rwose ku bitekerezo byawe, ni na byinshi ntabwo ari kimwe gusa kuri urwo ruhare kw'ababyeyi bagomba kugira uruhare, Leta ikashyiraho ingamba n'abana nabo bakayenda bakareka kwigomeka bashyirirwaho n'ibintu uburyo bashobora kwitwara. Reka tuzabikoremo ikiganiro cyihariye tureba byibura uburyo umuntu yakumira inda zitateganyijwe. Noneho uyu munsi twibande kuri aba bana bagize ibibazo, noneho turebe n'uburyo bafashwa aho gutereranwa. Reka ngarukiye kuri Padiri Theophile Hakizimana umutumirwa wacu, hanyuma ubwo nibishoboka turaza no kuvugana n'abana muri bamwe bafashijwe, ndabatubwire nabo uko babona umushinga ubafasha gutegura ejo heza hazaza. Mukanya Padiri, twavugaga uburyo abana bitabiriye iki gikorwa cyangwa se uyu mushinga kugira ngo baze babagana, hanyuma babonye batahawe imfashanyo yenda bari biteze y'ibintu cyangwa bo ndibaza ko ari ibintu babaga bakeneye kugira ngo bafashe n'abana babo, mubabwiye ko ari isana mitima ari uburyo bwo kuganira nabo babyakiriye gute?
Birumvikana ntabwo babyakiriye neza cyane, kuko ngo umunsi wa mbere nyine tutangira ibiganiro baje benshi dukora n'urutonde turabandika, bwa kabiri nabwo baritabira, ariko bwa gatatu tugiye kubabwira yuko ari uburyo bwo kugira ngo tuganirire hamwe tugebe uburyo twabafasha kongera kugaruka mu buzima bwiza, cyane cyane ko bakamitima bagiye bacika intege ku buryo bwo ku nshuro ya kane baje ari bakeya cyane, kuko bari biteze ibintu kuva ukarazukamo ibintu byo guha umwana we byo guha ibimufasha nyine kugira ngo abashe kubaho amafaranga n'ibindi. Birumvikana tubabwira yuko ari ibiganiro ntabwo babyakiriye neza cyane.
None se mwabigenje mute kugira ngo noneho ko hari abo mufite banarangije n'icyiciro kimwe cy'ibyo amahugurwa mwabahaga, ubwo mwabigenje gute rero kugira ngo mubashe kubagumana cyangwa se nabaje babashe gukurikira izo nyigisho?
Bo ubwo bijye nayinge nabanje kwabwira uko umushinga ubwo haje kuza nk'umushinga, ubwo tumaze kubatumira ngo baze nyine kukuza bakaganira, naje no kwandikaho ya article nabagiye bwije ku rurimi rw'Igifaransa ivuga ku bijyanye n'ibibazo by'abana b'abakobwa bagenda baterwa inda byateganyijwe. Twabashije gutumira nashatse umuntu w'umusosiyaliste waza kubaganiriza ku buzima bw'imyororokere, kuko icyo gihe nyine ibiganiro nibyo twakwimirije imbere. Araza yaza n'uwitwa Odeta Nyiramirimo, yaraje arabaganiriza, amaze kubaganiriza tugira ibyifuzo tumugezaho byatuma abana babasha gukurikira bya biganiro nibura hari ikindi baje gukora. Turamubwira ati turamutse tubonye indi bikoresho tukabona amamashini, abana baza baje kwiga imashini ariko tukabaha na bya biganiro. Yabyumvise vuba rero atwemerera imashini icumi ndetse aza no kuzitugezaho, tutangira dukora uwo mwuga wo kudoda, tukadoda ariko tukanashyiramo bya biganiro, kuko umwana we akenshi yavaga mu rugo rw'iyo agiye kwiga ubudodo, kandi nabyo ukamubonera hafi ukamubiganiro ukanabana bya biganiro bimufasha kugaruka mu buzima bwiza.
Ngereka madamu Odeta Nyiramirimo ni n'umuganga, ubwo nawe tuzamuhamagare tumuganirize, ndumva ari umuterankunga wanyu ariko kandi ashobora no kuba yanatuganiriza n'ibijyanye n'ubuzima cyane cyane kuri aba bana bagiye baterwa inda bakiri batoya. Padiri rero mufite n'abana aho ngaho bakirimo kwiga, hari abarangije nk'abiga bamara bahugurwa mu gihe kingana iki? Mwavugaga nko kwigisha umuntu kudoda, ese bose baba bafitiye ubushobozi, bamara igihe kingana iki bahugurwa?
Bo mwari muvuze ikibazo cy'ubushobozi, abana kugira ngo ujye kudoda ugomba kuzi gusoma no kwandika no kubara. Yumvikana iyo tubahamagaye ngo baze kwiyandikisha abo nibo dufata, kugeza ubu abatabizi ntabwo baragira amahirwe yo kuba bakiga, ariko muri iyi minsi twatangije gahunda yo kubigisha nabo gusoma no kwandika. Tubigisha ubudozi bw'ibanze bumara amezi atandatu, ariko iyo tubonye ubushobozi ntabwo nyuma y'amezi atandatu duhita tubasezerera, ahubwo tunareba niba koko hari icyo bamaze kumenya, ku buryo hari n'igihe tuzamuka tukageza ku mezi icyenda. Nibura umwana agataha tuvuga ati nibura ubumenyi bw'ibanze mu budozi arabufite, wenda nagera mu kazi ibindi azagenda bimenya.
Yego. Iyo noneho iyo bamaze se guhugurwa, sinzi niba mwari mwabasha no kubakurikirana na nyuma yaho ngo mumenye niba ibyo bize koko barimo kubishyira mu bikorwa, cyangwa se niba hari n'ingorane bahura nazo, hari suivi mujya mukora?
Bo iyo bamaze kwiga uwo mwuga w'ubudozi tubaha imashini kugira ngo bajye kwiteza imbere, tukanabashishikariza kwibumbira muri koperative, kuko ari nayo gahunda nziza leta uyu munsi ishishikariza abantu gukorera mu makoperative kugira ngo bazabe babasha no kubona n'ubundi bufasha. Turabakurikirana rero, nubwo burya umwana w'umukobwa yarangije hari n'igihe ahita abona umugabo, hari benshi ndetse bagiye bakirangiza rwose, umuntu yamara kubona ko yabonye igikoresho yamaze kubona imashini agahita amutwara bakajya kubana. Ariko ngabaturi hafi tugerageza kubakurikirana tukamenya uko babayeho, n'abagiye kure urabona duti mu karere ka Rutsiro hari abajya kugegera za Gisenyi muri za santre za Maboko, n'abajya i Kigali benshi tugenda tubavugisha, kandi bamwe na bamwe ukabona yuko ubuzima bwahindutse bameze neza.
Yego. Reka noneho twakire umwe mu bana mwafashije wafashijwe aho ngaho w'umushinga Berwa Kinunu. Reka Serafina, uranyumva?
Ndabumva neza.
Urakomeye?
Bashene mama.
No, kubwakoze cyane kwemera kutuganirira nawe. Niko wamenye ute wowe umushinga byakugezeho gute kugira ngo umenye ko kuri paruwasi bashobora gufasha abana batwaye inda?
uko byagenze padiri Sofiri nagiye atumiza abana bahuye n'ikibazo cyo kubyara inda zitateganyijwe akaduhuriza kuri paruwase ya Kinona kugirana ibiganiro birebire harimo ibiganiro by'isanamitima baraduhugura batwereka uburenganzira bwo twabyaye no twatwereka uburenganzira bwacu twumva ko dukwiye kubaho nyine tugasubira mu buzima busanzwe nuko twahamenye ko yari yadutumije
hanyuma yego komeza
ubwo rero ndi bigana n'isanamitima ndageze aho batubaza icyo twakora abana benshi duhitamo umwuga w'ubudozi baradufasha pe adushakira ibikoresho adushakira umwarimu nuko twahiye twiga kudoda tujya mu mushinga wa Berwa Kinona
ubu se utarawujyamo uwo mushinga utawuzi cyangwa se utari wawujyamo wamubwira iki
icyo namubwira icyo namutangariza ni uko yahayoboka kubona ababyeyi beza bakugira inama uburyo wakifata wamaze guhana kiriya kibazo cyo kubyara inda utateganyije uko wakita ku mwana wawe kandi amaze kuguha ubumenyi bwo kwiga imashini ituma nawe wibesha
rwose Serafina wowe nko ku giti cyawe tuvuge urebye aho wari uri mbere yo kujya muri uwo kwakirwa muri uwo mushinga guhugurwa urebye usanga intambwe umaze gutera imeze gute
intambwe imaze gutera irashimishije ku ruhande rwanjye ndetse n'umuryango wa mugari nyarwanda kubera ko ubu ngubu tuvugana hari icyo nakimarira kandi hari icyo namarira n'abandi ntarawujyamo rero numvaga ko hari umuntu nk'abandi nkahora nigunga ariko aho nawugereyemo narasabanye n'abandi noneho nyamabona icyizere cyari cyaramvuyemo cyo njya kungarukamo ubu ngubu ndi mu nama nkuru y'igihugu y'abagore nsize imibereho myiza y'abaturage mu mudugudu ntuyemo icyo ni intambwe ya mbere nyamukuru yamariye ko naratinyutse nyoboka ibikorwa bya leta njya mu nama nitabira imiganda kandi ntaragiramo sinabyitabiraga aho ngeze ubu ngubu rero ngeze ku rwego rushimishije kubera yuko ntarajyaho napimaga ibiro 52 ariko ubu ntabwo tumiza 85 kubera ko ifaranga niyemaze kurikoraho nzi icyo nshaka ndetse n'umwana wanjye yambara neza kandi akaba icyo ashaka
ifaranga rimaze kukuryohera
ntabwo ari ryinshi kandi mfite icyerekezo ko nzarikirigita neza aha ko ngezeho nshima imana kandi nkashimira n'abadufashe n'urwo rugendo rurerure
rizaza rwose Serafina ubu ugumye hafi ubwo ngubwo turaza dushobora kongera kuguhamagara haramutse hagize nk'umuntu wifuza kugira icyo yakubaza kuko hashobora kuba hari n'abafite abana bazi batewe inda aho hafi ariko bifuza kuba babageza aho ngaho yifuje kugira icyo akubaza twagushyira ku murongo kongera ukagira icyo ubwira abadukurikiye ndumva rwose ntambwe umaze kugeraho ari ntambwe nziza reka twongere dusubire ku murongo wa telefone twakira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bifuza kubaza cyangwa gutanga ibitekerezo tuyishimire Eric uranyumva
ndakumva halo
yego Eric wiriwe urahagana hehe
ni mu karere ka Rulindo njya Murambi
yego ni ijambo ni ryawe bwo komeza
umudamu yavuze ndabyumvishe ni byiza koko kuba yari bizimira urumva ko arimo no kwivuga ko yari afite ibiro 50 akaba ageze ku biro 80 urumva ni ibintu bishimishije kuba yarabashije kwiteza imbere akabasha kubaho neza ni ibintu bishimishije natwe twakwifuza twese kugeraho ndumva nanjye nakwifuza gutera ikirenge mu kirere ko nyine ubushobozi bugenda bubura nyine ariko umuntu aragerageza
urumva aho yikuye mwe mugira sinzi niba navuga ngo mugira n'amahirwe ko mwebwe nta n'ubatera inda ko we urumva ko ikibazo yari afite ikibazo yari afite cyari uko yari yahuye n'izo ngorane zo kuba atwite kandi ari umwana ahubwo uzajya ugira inama bagenzi bawe n'abandi bose batera inda abana bakiri batoya
twebwe nyine zitamahirwe ariko natwe narwo twakwifuza kuzitera urubyiruko rw'abakobwa n'abangafu nabo twabyifuza ibyo bintu
rero rwose ni ukubyamagana
ni ukubyamagana
ye urakoze cyane Eric
iyo namwe murakoze biradiyo y'Amerika kumpamagara
twakire Vianney bukeye neza uranyumva
ego
ye urahagana hehe
ndi muhinga mu Burundi
ye ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
ndike ninde gitekerezo wera kubijyanye n'ibyo byabana batwara inda bakiri bato alo
yego turakumva komeza
ndetse navuga nuko n'isi imwe yagiye irahindagurika bibaye naho umuntu aba yakuriye n'indera aba yarahawe akiri mutoya niyo mpamvu rero nibyo ndibaza bifikira benshi kubera igihe kandi n'ibi bintu by'ubukene abantu bashobora guhemba n'amafaranga ugasanga nk'uwo muri abayeho nabi birasa bituma rero ajya mu ibyo ngeso ariko gusa n'amategeko nyine yarakwiye gukora ama nk'umuntu byacike nyine agahanwa kuko wumva n'ikibazo
urakoze urakoze cyane bukeye neza Vianney udusohoreza bimuyinga
nake twarashimye
yego yego
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Ndijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro muri isanga uyu munsi turaganira na Padiri Théophile Hakizimana akaba ari mu karere ka Rutsiro kuri paruwasi ni muri diocese ya Nyundo aho rero ari Kinunu hari umushinga yatangije afatanyije n'abateye inkunga witwa Berwa Kinunu ufasha abana b'abakobwa batewe inda imburagihe kuko barabana bakiri batoya bataranageza no ku myaka nagira ngo rero twongere tumugarure ku murongo wa telefone none twongere tuganire Padiri Théophile abana baje babagana icyo gihe muganira sengira ngo mube ni mumene ibanga ariko ahanini bari bafite ibihe bibazo
bo ibibazo bari bafite ibibazo by'ihungabana ibibazo by'ihungabana kandi kuko birumvikana umva mukobwa wagize gutya agaterwa inda uwayimuteye akamwihakana umuryango nawe kujya umuryango avukamo kumwakira bikabananira akabaho muri uko gutukwa no gutotezwa wumvaga yuko ari abana basa n'abaharamutse babayeho mu ihungabana rikomeye cyane ku buryo n'uburyo bagaragaraga no mu maso yaragaragaraga yuko bafite ibibazo bikomeye cyane cyane icyo banagaragazaga cyabaga ari ikibazo gishingiye ku bukene turabizi umwana umuntu umubyeyi hari ibintu byinshi akenera kuba rero atabibona akagerekwaho n'ayo magambo mababwirwa agira ihungabana rigakubitana n'ubukene ukabona ko yahindutse atameze neza
yego none se ubu iyo mubafasha mwebwe mufite inshingano nyine nk'uko atubwiraga ati nka padiri ushinzwe urubyiruko muri paruwasi witaye kuri abo bana hanyuma ababyeyi babo cyangwa se imiryango aho batuye hari uburyo babunganira kugira ngo mubashe gufatanyiriza hamwe muri icyo kibazo
bo imiryango iyo dufasha abo bana birumvikana kugira umwana niba aba mu muryango w'ababyeyi batanayishwe afangite batina ba nyina kandi iyo ndabakubwira kandi bo bagiye basa naho bababwira amagambo atari meza abo tugerageza kubahamagara kugira ngo rimwe na rimwe nabo tukabaganiriza uburyo bakakira abo bana nubwo bahuye n'ikibazo ko kugera kure ntabwo ariko gupfa kandi uwo mwana ashobora kuzavamo umuntu ashobora kongera kugarura ubuzima akaba umuntu muzima na za nkwano yari amutegereje akazibona kugeza ubu rero na babyeyi ntakintu cyinshi tubasaba, uretse kubasaba nyine kwita kuri abo bana yabanavuye no kwiga bakamenya ko nawe ari umwana ngabandi, ariko ku bijyanye n'ubushobozi buri ekonomike by'amafaranga ntacyo tubasaba, kuko ibyo dukenera hano mu mushinga hafi ya byose turabibakorera dufatanyije n'abagiraneza.
Reka noneho tugarure Serafina, wa mwana wafashirijwe aho ngaho, yongereye abatuganiriza mu gihe twakira abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika baduhaye telefone ari benshi rwose, ndabibashimira. Ariko hari aho turimo guhamagara telefone zabo ntibazifate, sinzi aho bagiye, ubwo nabasabaga ko baba hafi. Serafina, nagira ngo twongeye tuganire.
Ndabumva neza.
Yego. Padiri yatubwiraga uburyo bafashwa n'aba imiryango cyangwa se ku ruhande icyo bunganira iyo uwo mushinga nderwa kinunu. Wowe nk'umwana wahuye n'ibibazo, niki wumva wasaba nk'ababyeyi cyangwa se imiryango mu buryo mu bijyanye no gufata umwana wa Tewinda wagize ibyago agaterwa inda, niko nanabivuga kuko ntabwo ababishaka.
Uruvuze ko ari ibyago ntabwo waba uteye ibuye, kuko ni ibintu biba bibiriye umwana kandi kubyakira biragora. Inama rero nagira umuryango ufite uwo mwana cyangwa se ababyeyi bamurera, icya mbere ni ukugira ngo bamwakire kandi bamuhumurize, kuko iyo umwana amaze gutwara inda kugira ngo ababyeyi babyumve, kugira ngo bamwakire aba ari ikibazo, umuryango ahitaba ko atari umwana bigikibwa, bigatuma yiheba cyane, ndetse abenshi bakagambira no kuba bagira nabi bakuramo izo nda. Ariko yagize igihe cyo kuganirizwa agasubizwa mu buzima akumva ko ari umwana, izo ngorane zavaho. Icyo nabwira ababyeyi rero, ibyabaye baba byabaye, kumubwira nabi ibyo byatuma iyo nda isubiraho, ahubwo bagakwiye kumwakira bakamuganiriza bakamwereka ko ibyo yakoze atari byiza, nyuma yo kubyara akafata ubuzima busanzwe, ukira mu ishuri agasubira mu ishuri, ndetse n'ufite ubundi yakora akabikora, kuko bamutereranye cyane mu muryango, niho ahiramo abana bo kwiheba abandi akajugunywa ku muhanda bo babyaye, bigatuma biba umuzigo kuri leta.
Reka twongere tuvugane mu kanya maze kwakira Christophe.
Ndikukumva neza cyane. Iri maso Samuel ndi Kayonza mu Rwanda.
Yego, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo. Nagira ngo narabwira nko kuba bihanganisha cyangwa se nko gukangurira ababyeyi. Hari igihe burya ikibazo abakobwa baza kujya ubwo ni nk'igitekerezo, hari igihe bagira ikibazo cyo kuba batwita rimwe na rimwe bakabirukana abasosiyeza ahangaha rwose mu karere ka Kayonza gasigaze mu Rwanda birenze cyane. Nibyo nifuza bakuba nababwira, twari tugashyiramo imbaraga nyinshi cyane tukabirwaye.
Umwana aratwita bakamuta ku gasozi
akamwirukana rwose, nyamara abasore nka bamwe na bamwe kandi baba batwabigize n'uruhare twigaramiye, nanjye dumwe mu basore ariko bangomba nabirwanya, ndimo babirwanya kuko bari sengana cyane. Noneho bayagira abasore baza kugira ati inkozi mubyeyi atuka muri uru rugo, bumve batereranwe bagira n'ihungabana mu mutwe.
Icyo ni ikibazo mugomba gukomeza guhagurukira, koko ndagushimiye cyane kuba ufite uwo mutima wo kuvuga uti tubyamagane. Twizere ko abo muzajya muganira muzajya muvuga no kuri icyo kibazo, ku buryo abo bana b'abakobwa batazajya bahura n'ibyo bibazo byo kuba ku gasozi no kwandagara no kwandavura kandi batari bo babyiteye.
Yego,
ndagushimiye cyane Christophe.
Igira hirya ariko mata winyegera ariko abanyabugo ngewe ntabwo njya mbizera, muri abanyamitwe
ngo jewe duhibuko.
Yego rata, uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo.
Ari kabira simuhumurwa mana. Shofe, wenda unashaka kuri wacu rusangi, uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Niye kwetu ni bugo.
Yakaga.
Ndiye bugo.
Wiki. Nukumva ko muri wese muri twebwe yagiye yibeshya kuwundi. Yapa pa 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 pa. Shofe. Twigeje. Combo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo taxi mwitegurirwa kandi mukayizwaho na
La Benevolence ya Rwanda.
Radio y'u Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, Padre Théophile, ibi bitekerezo twagiye twakira by'abakunzi b'ijwi rya Amerika muri make mwabivugaho iki?
Bo, ni bitekerezo byiza cyane. Nguvuyeho urumva ko afite igitekerezo cyiza, twanamugira n'inama rwose yo gushishikariza n'abandi basore bagenzi be rwose kugira ngo igitsina gabo nabo bashyire imbaraga mu kurwanya ihohoterwa rigenda rikorerwa abana b'abangavu. Bo, hari wigeze wahereyeho wavuze avuga uruhari rwa imbuga nkoranyambaga, nibyo biragaragara yuko muga muna nyamaga nazo tugira uruhare mu kwamamaza ibintu bijyanye n'ubusambanyi binyuze no mu ndirimbo no mu yandi mashusho agenda agaragara, ariko bijyana ariko zanatanga nabyo atari by'ijana ku ijana kuko natwe turi mu cyaro n'ababona imari yo kureba ayo mashusho nani n'abakeya, ahubwo ikibazo cy'imiryango wenda nanjye nicyo ngenda ngarukaho nawe nigeze kukivugaho. Rimwe na rimwe ibi bibazo by'abana bagenda baterwa inda z'abana bangavu uzabisanga bishingiye ku kinyabupfura umwana yakuye mu muryango. Abana benshi baravukira mu miryango ifite ibibazo, ise na nyina barwana, ari abasinzi, bahora mu ntonga, noneho ntibabashe gukurikirana ibirego by'umwana. Undi wa mwana nawe utitaweho n'umuryango, rimwe na rimwe bigishingiye kuri bya bukene, yahura n'umuntu akaba ashobora kumugira utwamushukisha tworoshye, iyo ari umunyeshuri ashobora kumushukisha ibijyanye n'ishuri, amakayi, iniforume kubera ku muryango utabimuhaye. Kandi rimwe na rimwe hari impano nziza zihetse uburozi. Umuntu w'umupapa w'imyaka 50 atangiye kukubwira ngo ngugure agatelefoni, ngugure akanata, ngugure ibi n'ibi. Umwana utarabonye uburere utaritaweho n'umuryango akenshi ahita abyakira vuba vuba, kandi igikurikiraho nyuma yaho aramubwira ati ngaho nawishimira wa mukobwa nta kundi azamushimira kugushimira itangira muri za nzira z'ubusambanyi kuko nta kindi afite yamuha. Ugasanga nyine bigenda bishingiye ku bibazo by'imiryango prima nk'amaradiyo mwashishikariza imiryango kubana neza no kwita ku bana babo.
Yego rwose, bwo nabyo ni ikintu dushobora kuzaganiraho tukabwira ababyeyi tukaganira nabo bakagenda bungurana inama. Twakire ku murongo wa telefone tuyishimire Bosco. Bosco, wiriwe neza, urahagana hehe?
Ya, nitwa Bosco, nk'uko mubivuze ni mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Gatsibo. Hari icyifuzo nari mfite ariko n'igitekerezo nshimira Padiri kuri icyo kiganiro kiza araduhaye. Ni ukuvuga ngo urebye inda zabo zaba bana batoya akenshi hari igihe usanga imiryango iri hasi, navuga wenda nk'uzeka mvuge nk'iy'abakene cyane cyane usanga ari izonda zituruka, ugasanga umugabo wenda ufite amafaranga runaka abonye kuje Padiri yavugaga abonye umukobwa wamwijeje ibitangaza ku byo azamufasha azamukorera, yamara kumwishimishaho bikarangira bityo yandika birabonetse. So hari ikintu nashimira twebwe mu karere ka Gatsibo, ubuyobozi bwagerageje kujya bufasha abo bantu bagiye bagira icyo kibazo cyo kubyarira mu rugo ari batoya, bagahurira ku kagari ubuyobozi bakabagira inama, abari sapoti bakabaha, bagakora akantu kameze nka koperative muri aka karere kacu ka Gatsibo. Icyifuzo rero cyari gihari wenda nk'abavuga ari kwijyana cyane cyane nk'abanyedini nk'abapadiri n'abapasiteri, hari akantu bakwiye kujya bakora mu matorero yabo wenda nka mbere y'uko biriya tumenyereye nka misa cyangwa se tumenyereye nk'amateraniro, hakagiye habaho akantu ko kwigisha abasore n'abagabo n'abakobwa n'abadamu, bakabasobanurira byibuze byinditse aje ugukigana birinda bire inzu gahunda zo kugira ngo barabana babanga n'ubaterwe ndabakiri batoya ndumva tubihereye gutyo yo marketing bayo hari cyarije byazatanga umusaruro mu myaka wenda iri imbere
ndumva ariko bakwigishiriza bose icyarimwe ntibafate abakobwa cyangwa abahungu gusa cyangwa abagabo gusa cyangwa abagore bonyine kubera ko ikibazo kirareba bose
kirabareba bose ariko rero buri abunyamakuru hari igihe abantu bagira ikibazo wenda tushobora kuba turi hamwe njye nkavuga imbogamizi njya mpura nazo nkavuga se nimba ndi kumwe n'ababyeyi bo muri famiye wenda ari papa agiye igitsure nimvuga ko wenda njye nahuye n'ikibazo kimeze gutya na gutya arandera igitsure cyangwa se anankeke wenda uko bitwara ibiri hari igihe akenshi bikunda kuba ari nk'ubwiru niyo mpamvu no ku bigo by'amashuri hagiye hagira gahunda yo kuvanga icyumba cy'umukobwa ndumva nacyo cyatanga umusaruro bakavuga kubaganiriza byimbitse bakavuga imbogamizi bahura nazo none izo mbogamizi akaba arizo abantu bazajya bagenda bapfukasingaho cyane mu gihe habaye ibiganiro runaka kuko bateraniye hamwe abagabo n'abagore cyangwa se abakobwa n'abasore kwirekura ntabwo byavuga kugira ngo batange ibyifuzo byabo
ndabyumva rwose birasobanutse reka twumve padiri icyo abivugaho urakoze cyane Bosco Padri Teofili icyo gitekerezo cya cya Bosco tuyishimire murakivugaho iki murakibona gute
Igitekerezo cya Jean Bosco ni cyiza inama tugira nk'abantu dukunda guhura n'abantu benshi kubaganiriza kugira ibiganiro byihariye ariko icyo nakongera ni ko ahenshi birakorwa natwe muri iki gihe gakirika tuba dufite urubyiruko turwitaho by'umwihariko ahubwo wenda imbogamizi zimwe na zimwe duhura nazo niko aba bana bamwe na bamwe nanone bahura n'ibibazo usanga ari nabo ubundi bataboneka no muri aya magurupe duhuza urubyiruko ngo babe baza kuba bazabasha kwitabira igitambo cya misa babashe kumva inyigisho ugasanga nyine nabo bana n'ubundi bigenda bigaruka muri ya miryango waba ari muri ya miryango n'ubundi uzasanga batanatsinda k'imiryango yahise ibayeho ariko nanone tukanareba tukumva kuvuga imiryango gusa abigeze kuvuga mbere wabivuzeho harimo n'ikibazo cy'uko n'abana nabo ubona babageze mu myaka ifite bafite amashagaga ku buryo ahubwo icyo twasaba mu mashuri ari ugushyiramo imbaraga cyane kugira ngo abana bigishwe cyane ubuzima bw'imyororokere amenye ngo umwana avuye mu bwana yatangiye guhinduka bigenda gute yakitwara gute n'ibyo kuko wenda mu mijyi baragerageza ababyeyi bakaganiriza abana babo ariko mu cyaro ababyeyi hari ibyo bataganira n'abana babo ko bumva ari umuziro hari ibyo atavuga atagira mu mashuri rero naho hakeneye imbaraga kugira ngo wawundi utabasha kujya no ku kiliziya abashe kubonera ubumenyi ku ishuri bwo kumenya ubuzima bw'imyororokere kuko akenshi muri abo bana iyo tuganiye ugasanga harimo n'ikibazo cy'ubujiji inda nayitwaye wenda nabo babyeyi nabi icyo batakoze n'ibiti byose ariko nandi bwami nayifitemo ubujiji kujyanye n'ubuzima bw'imyororokere
yego ntawe umenya byose hari icyo kibazo gishobora kuba gishobora guturuka ku bujiji niba umubyeyi yumva ikintu adashobora kukivuga cyangwa atatinyuka kukivuga kubera ko ari umuziro yumva ari umuziro niba atanakizi byiza nuko yarekaho umwana akegera abo bashobora kumufasha kumusobanurira birushijeho hanyuma amakuru akagenda ari amakuru yuzuye kandi nyayo atari ukugenda abana hagati yabo babwirana ibintu kandi bitari byo bigatuma bagwa mu mitego cyangwa se batwara n'izo nda zitateganyijwe reka dusubire ku murongo wa telefone twakira habakubaho Norbert uwiriwe neza uri he Norbert urahagana he
Rurindo
yego ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
nshimire iyo paruwasi igikorwa yagezeho nanone ariko hari ikintu gikwiye kongerwamo ingufu aba bana b'abangavu baterwa inda usanga hari nubwo babafasha bakirara bamara kwirara ugasanga bongeye gutwita bwa kabiri ese bakora iki kugira ngo wenda bakurikiranwe neza ese mubona bamaze kugera ku ruhe rwego mu buryo bwo kwirinda
Reka padi nicyo wifuza kubaza yewe
urakubaza ari kini kibazo ashaka kubaza ese iyo gahunda iri mu turere twose cyangwa mu rwego rw'Afrika yabifasheho umwanzuro kinyine kugira ngo bose bahuze n'utundi turere cyasane maparuwasi
padi Theophile
arakoze abazi ikibazo cyiza cyane nuko nyine akenshi abo bana abo duhura nabo baba barabyaye rimwe kese gitano dukutahura nazo niza babyaye rimwe ariko nibura kugeza ubu abagize mu byanza bwacu ntabwo bongeye kugaragara gutwara inda wenda sinabonye bose kuko ndikwibuka harimo n'umwe kuri guhura dusanga baratamye barumye gutwita ariko iyo umwe twaraganiye abwira uburyo yongeye gutwara n'inda nabwo ni uburyo bubabaza cyane wari waramuteye inda bwa mbere yabanje kumwihakana amaze kumwihakana amaze kubona umwana amaze gukura aramubwira ati tuzahure tuganire tuzahure tuganire turebe ukuntu uriya mwana twamufasha ubwira ati impamvu namwihakanye niko nagiraga mu muryango utayibona nabi n'umugore atayibona nabi agezeyo baraganira nyine irangira mutewe n'indi nda nabwo arongera aramwihakana igasanga nyine ni ya mitego bagenda bahura nayo ariko nibura abenshi ku biganiro byinshi tuba twarabahaye no ku nama nyinshi baba baragiriye zirimo zacu zirimo iz'ababifitiye ubumenyi buhagije mu bijyanye no kuboneza urubyaro usanga ntituba twongera guhura n'icyo kibazo ngo bazatwara indi nda batarashaka abagabo ku bijyanye rero no kuvuga ngo mbese iyi gahunda iri mu gihugu cyose cyangwa se muri diyoseze urumva ibi ni ibintu bisaba ubushobozi twagize amahirwe wenda twe tubitangiye tugira ayo mahirwe abantu batuba hafi baradufasha ariko kubona abaterankunga ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye biragorana cyane hano iyo gahunda turayifite n'andi maparuwasi agenda agerageza uko ashoboye ariko bakagihura n'icyo kibazo cy'ubushobozi bwo kuba babona abaterankunga uturere rero natwo gatinzinwa na nyiranye kutubwira nabo mbona bagerageza kuko no muri iki gikorwa dukora batuba hafi rwose abayobozi b'akarere baradusura abayobozi b'igihugu baradusura bo ku rwego rwo hejuru twagiye twakira abaminisitiri b'urubyiruko baza kureba igikorwa cyacu kugira ngo kandi bakadushima bakavuga yuko no mu tundi turere naho hari ibigenda bikorwa nubwo wenda navuga ngo ni urwego ryabigezeho ariko natwe mu maparuwasi yacu bagenda bagerageza gusa hari ikintu n'imitwe twavuga twakataje wenda twagiye imbere y'abandi ariko tudateganya yuko turamutse tubonye n'imfashanyo ntabwo twaguma hano byaguma hano ikintu no gusa ahubwo byagira no muri diyoseze hose byaba ngombwa bikagira no mu gihugu hose abo bana bakitabwaho ntabwo kandi tubafasha nk'igihembo ahubwo tubafasha kugira ngo bamaze guhura n'ikibazo yego bafatwe ariko banadufashe no gukumira kandi tukifuza yuko aba bana ari bo ba mbere bagomba gusanga barumuna babo kubaganiza ubuzima bahuye nabwo kubaganiza uburyo bagiye basukwa kugira ngo batazagwa mu bishuko by'ibyo bahuye nabyo
yego twumvise Serafina umwe mu bo mwafashije muri uyu mushinga wanyu yatubwiye rwose intambwe amaze kugeraho twari twifuje no kuvugana n'umwana waba akiri muri ayo masomo ngo nawe atubwire uko abibona ariko telefone yari yaduhaye ntabwo irimo gucamo hanyuma padiri muravuze muti ibintu nk'ibi umushinga wanyu n'indi ijyana no gufasha abana b'abakobwa babyariye iwabo cyangwa se batewe inda bakiri batoya bisaba koko ubushobozi nk'uko namwe ubwanyu mwabyivugiye uwakwifuza gufasha uyu mushinga Berwa Kinunu yababona gute yabageraho gute
uwakwifuza gufasha umushinga Berwa Kinunu twanababwiye adresi zaho duherereye ni mu karere ka Rutsiro umurenge wa Boneza muri paruwasi ya Kinunu muri diyosezi ya Nyundo ashobora kunyura kuri webusayiti yacu tugira webusayiti www berwa.org muri babiye eshatu akadomo ijambo berwa akadomo orgi ariko no kuri nimero ya telefone ya mamagara 0788 9 5 3
ye ubwo rero ndibaza ko ababa bari ku murongo bashaka kuba bagira ikintu bafasha kuko uyu ni umushinga ufasha abana sabana gusa urafasha nabana babo urafasha ababyeyi urafasha imiryango urafasha igihugu muri wese rero ubwo wabishobora gerageze kuba yabatera inkunga kugira ngo intego yanyu izabashe kugerwaho twakire na Claude Hakizimana wiriwe Claude urahagana Claude yego ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo mbere yuko abo bana bakomeza gusakuza
yego umva nagoma nibaza ati mbega n'ikihe kintu amareta yo muri Afrika aha yarakora kugira ngo ibyo bintu bifunguke kandi abo bana bagenda bahura n'ibyo bibazo turabibona mu banyeshuri turabibona mu batari ku ishuri rero naguma nibaza ese ubu n'ubukene bubafata kugira ngo bave muri ibi bintu mbega ni iki kintu dukwiye gukora kugira ngo bifunguke kuko ibyo bitanga ahantu henshi usanga bakoraniye hamwe mu mashuri mu ahantu bakorana n'impunzi kumbure runaka umuntu agasebaza na n'ibyo bintu bizakunguka gute bashaka kubaza umutumire n'iki kintu ntabona leta yo muri Afurika bodufata kugira ngo bifunguke
urakoze cyane bo ntabwo igisubizo twari aritwe twagitanga kubera ko urasaba uruhare rwa leta ubwo abayobozi badukurikiye nabo ibibazo babitekerezaho ku buryo bose uko bagenda babishakira umuti kandi nabo twaganiriye bagiye bavuga ko abayobozi bagiye babafasha mu buryo butandukanye ngo rero bashobora gukomeza yenda bagashyiramo n'ingufu kugira ngo ikibazo kubera ko gikomeje kuboneka kigende kigabanuka cyangwa se nibinashoboka kizacike burundu. Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Nakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabaragitse. Nk'uko nabivuze turi mu murenge wa Boneza muri paruwasi ya Kinunu muri diocese ya Nyundo aho tuganira na Padiri Théophile Hakizimana. Ni padiri ushinzwe urubyiruko muri iyo paruwasi aratuganirira ku buryo bafasha abana b'abakobwa batwaye inda bakiri batoya. Padiri barimo abakomeje kuvuga baragaruka ku kibazo cy'ubuyobozi baragaruka ku kibazo cy'ababyeyi. Nashaka kubaza wowe urabona uruhare runini cyangwa se uwo umuntu yasaba kwitwararika no gukora ibishoboka byose kugira ngo n'iki kibazo kigende gicika. Sinzi niba ari umuntu umwe cyangwa niba ari benshi mwabivugaho iki.
Bo murakoze umuntu yasaba ni twe n'abantu bose kuko iki kibazo kibaye kenshi turi umukobwa wenyine ariko ntabwo tureba uwabuteye inda ugasanga wenda rimwe na rimwe yanara arahunga bitewe n'uko amaze leta yagerageje gushyiramo imbaraga yashyizemo imbaraga zishoboka aho wasambanyije umwami utarageza ku myaka 18 hari amategeko akakaye cyane kandi amuhana nubwo ubona abantu batumva ariko abahamye baba hari byinshi. Ubwo rero uwo twabwira n'uwo ari we wese ni umuntu uwo ari we wese ni ukubaha ubuzima niba nubaha ubuzima bwanjye ngomba kubaha n'ubwa mugenzi wanjye. Niba ndi mu rugo ukajya kwegera umwana w'umukobwa ukamushuka ugomba gutekereza ati ngiye gukora ari uwanjye bari kubikorera byashimisha niba uri umuyobozi ugomba mu nyigisho zawe utanga ugomba gukumira kwamagana ibyo bikorwa bigenda bikorerwa abana b'abangavu ababyeyi bakabigira ibyabo bakagerageza kwita ku bana babo kubaba hafi no kubafasha kugira ngo babarinde ibirangaza ndetse n'ibitekerezo muri rusange buryayo ikintu kigaragaza yuko ari icyorezo cyugarije sosiyete binaba byiza yuko sosiyete nayo yose yahagurukira rimwe hatabayeho gutera mu mupira ngo umwe nibyo yuko bireba uriya birenga uriya niba utaravuze icyo akora uriya twese ntiduhagurukira rimwe tukarwanya icyorezo gishobora kuzacika kuko umwana niba asanze ubundi umwana ari kujya mu kabari nubwo atari iwawe ariko akagombye kugirira icyo ukoraho niba ubonye hari amagurupe agendamo adakwiriye ubona ashobora kumuganisha ahantu hari nawe akagombye kugira icyo ukoraho ukumva yuko ari uwawe ya gahunda wajya ngo ufata umwana w'isimu wawe twese rero duhagurukiye rimwe abagabo abasore urubyiruko tukarwanya iki cyorezo cyaranduka burundu.
Yego. Reka ndabona ikiganiro kigenda kiyigana ku musozo, mbaze na Serafina mbere yuko tumurekura hagire n'inama yaha abadukurikiye muri uyu mwanya haba muri rusange cyangwa se by'umwihariko nk'abana b'abakobwa. Serafina,
ndabumva banza gusubiza umuntu wabaje ikibazo ndetse badukurikirana gute kujya tutazongera kubyara. Ndaba mu bana 99 bamaze kurangiza mu cyiciro cya mbere, tumaze gushyingira abana 17 bigendeye n'amategeko. Nanjye urimo ubu mfite umutware twasezeranye byemewe n'amategeko, bityo rero impanuro twahawe turazikurikiza kandi batuba hafi buri munsi. Naho tugiye guteshuka batuba hafi nk'ababyeyi, cyane cyane Padiri Tosi turamushimira Imana ijye imuha umugisha. Ikindi nakongera rero ko nama nagira cyane cyane urubyiruko ni ukwirinda kugendera mu kigare, cyane ko uganije abana kenshi usanga benshi barabyaye ku hejuru y'ikigare kibi. Ubwo rero urubyiruko rukiri rutoya rwakirinda ikigare kandi bakakurikiza gutega amata ababyeyi bakumva inama babagira. Ku ruhande rw'abayobozi mu murenge wa Bunizawacu bari hafi cyane ndetse n'akarere ka Rutsiro, ku buryo abandi baduhugura bifatika cyane bakaduhugura ku biganiro by'isanamitima kuko twari twarangiritse mu mitima twarihebye. Ubwo rero inama nagira ababyeyi cyane ni ukugira abana babo bakabaganiriza, cyane cyane bakabaganiriza ku bijyanye n'imyororokere, kubera ko hagati mu bana bagenda bahana amakuru atari meza, ariko umubyeyi wo utinyutse ukamuhereza amakuru yizewe nkeka ko hari umusaruro byatanga. Cyane ko dutuye ahantu h'icyaro, ababyeyi ntabwo bakunda kuganiriza abana babo ku bijyanye n'imyororokere. Niyo mpamvu twasaba abayobozi kugira ngo bajye bashyiraho ikiganiro cyihariye cy'urubyiruko, cyane cyane ku bana b'abakobwa, bakabaganiriza byimazeyo.
Yego. Reka ngushimire cyane Serafina, hanyuma amasegonda makeya nyahe Padiri agire nawe inama muri rusange. Amasegonda make Padiri.
Murakoze cyane. Inama nagira urubyiruko ni ukwitwararika, kwirinda kwangiza ejo habo hazaza, kuko iyo ubuzima bwawe ubushoye mu ngeso mbi ejo hazaza haba hazi, kandi wa uriya nyito bwawe ugasanga nta n'umumaro ugiriye igihugu cyawe. Ubwo rero nagira inama n'ababyeyi kwita ku bana babo, kwita ku mwana akivuka ukamukurikirana ukamenya yuko ari umwana wawe ugomba kumuba hafi, kandi ko ari we uzagutabara ejo hazaza n'ako uzagutabara yarangiritse. Ikindi ni ugusaba namwe abanyamakuru kugerageza kujya mutanga ubutumwa, kuko mwumva na benshi mugatanga ubwo butumwa ku bantu, ku miryango itandukanye, ku isi yose muri rusange, kugira ngo abantu twese dufatanyirize hamwe dusenyere umugozi umwe ejo hacu hazarusheho kuba heza, dufite abantu bazima batangiritse. Kuko burya iyo umuntu yangiritse biba ngombwa yuko yomorwa, ntabwo arakira
ariko buryo hari ikintu bimufitira.
Ye ndabibijeje rwose Padiri Theophile Hakizimana, ndabashimiye cyane, nshimira abamfashije ku buhanga bw'ibyuma, ngashimira namwe mwese abaduteza amatwi n'abadukurikiye baduhaye inama n'ibitekerezo. Mwakoze cyane, mwari kumwe na Eugenia Mukankusi, mugira ibihe byiza.